Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agaragaza ingamba za Leta y'u Rwanda ifite ku kibazo cy'ibiza byakomeje kuyogoza igihugu cyose, Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente yatangaje ko ahanini ibi biza byatewe n'imvura idasanzwe yari yitezwe. Aravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye n'abaturage ikiri wari ukureba uko abaturage batuye mu manegeka bahimuka bafite ubushobozi bakiyimura, abakene Leta ikabafasha. Imibare ya nyayo y'abashobora kwimuka mu manegeka kugeza na n'ubu ntiramenyekana, kandi umukuru wa guverinoma aravuga ko ari ibintu bizagenda bikorwa buhoro buhoro kubera ikibazo cy'amikoro adahagije ya Leta.
Mu mafaranga tugira ya national budget haba harimo amafaranga ashinzwe gutuza abantu, ariko mu bushobozi bw'igihugu cyacu nabwo turanabura ntabwo ari bunini. Niba twari tubishoboye twafasha abantu bose tukabimura mu gihe gito bagatura hejuru, ariko nanone ku bushobozi bwacu uko bungana tugenda buri mwaka tugira umubare twimura. Ubundi umubare twari dufite ibiza byahinduwe bitari byagaragara kurabwo byavuye mu muvuduko udasanzwe, twari dufite umubare w'abaturage imiryango igera ku 40 yari iteganyijwe kwimurwa muri iki gihe cya vuba. Ibyo tukaba twarabishatse ubushobozi kugira ngo batubane tubakuremo n'abandi tuzajya twimura mu ntegeko buhoro buhoro. Ariko aho ibiza bigiye birumvikana ko bari yiyongereye kubera kuko hari abandi hari n'ahandi twakekaga kubera imvura yarenze urugero, hahise haba amanegeka yihutirwa gukemurirwa ikibazo yenda kuba yasanzwe bikorwa gukemura mu myaka ibiri iri imbere. Ariko icyo navuga ni uko aba ni abantu bo kutuza abanyarwanda bose, kuko guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo gutuza abantu bose neza, gusa ntibikorwa umunsi umwe tuzajya dukoraho buhoro.
Ku baturage bakinangira banga kwimuka kubera ikibazo cy'imyumvire, umukuru wa guverinoma yashimangiye ko nta na rimwe Leta izihanganira ko hari umuturage wabura ubuzima bwe kubera ibiza.
Twebwe buri buzima bw'umuntu tubuha agaciro, ntabwo twumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabaye agira ibiza, yaba umwana, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba urubyiruko. Twumva ko abanyarwanda twese bambwiye kubaho twirinda ibiza. Niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri ayo mafaranga tuzakomeza tugenda tuyakoresha kugira ngo dukemure ikibazo burundu.
Muri gahunda yo gukemura ikibazo mu buryo burambye, Leta y'u Rwanda iravuga ko yatangije kubaka imidugudu y'icyitegereza ahantu hatari mu manegeka. Gahunda izakomeza
uburyo rero burambye muri ko hari gahunda yo gutuza mu mudugudu mu byo yari isanzweho, ariko na IDP model murazizi, ubu buri karere turimo kugenda tuzubakamo ndetse tukagerageza kubaka inzu zizamara igihe zirambye dutuzamo abantu. Uko navuga nawe ni uko ubushobozi bw'u Rwanda butari bunini cyane kuba twagikorera umunsi umwe, ariko tugenda tubikora kandi muri buri karere zirimo. U Rwanda rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga, kandi nkanababwira ko buri ngengo y'imari ya buri mwaka hari amafaranga duteganya yo gukora igikorwa. Icyo nicyo nababwira kuri gahunda irambye.
Ubusanzwe umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali uza mu myanya y'imbere mu mijyi isukuye kandi itekanye. Ku rundi ruhande ariko iyo bigeze kubiza, ubuzima bwa bamwe busa n'ubuhagaze kubera ikibaya cya Nyabarongo. Mu 2016 nabwo ibiza byasaga n'ibyahagaritse ubuzima bw'abatari bake. Ikiraro cya Nyabarongo cyarafunzwe kubera ibiza ku buryo hari n'abamaze iminsi barara muri gare ya Nyabugogo. Icyo gihe ubutegetsi bwizezaga ko bugiye gukemura ikibazo mu maguru mashya na magingo aya. Igisubizo kuri iki kibazo kiracyari mu nyigo, ariko bikomeza guca amarenga ko cyaba gishingiye ku mikoro make.
Icyo rero ni igikorwa gisaba amafaranga menshi, ariko noneho ntabwo ari amafaranga gusa, kinasaba inyigo ihagije. Icyo tudashaka nka Leta ni ukuba twakora ikintu twihuse cyane kigapfa mu kwezi gukurikira. Turashaka ikintu kirambye, kuko Nyabarongo izahoro nyine nk'uko bivuze, gituma dutunga igishanga, tukarwanya isuri, tugatuma ingendo zirarambye mu gihe kizamara igihe kinini cyane. Icyo gishanga rero cya Nyabarongo kirimo gukorwaho inyigo igeze kure, ndetse n'umushinga uzaba amafaranga menshi cyane urateganyijwe, twizera ko watangira n'umwaka utaha. Gusa ni umushinga nk'uwo niyo utangiye gukorwa igihe kinini, ariko twizera ko bitarenga imyaka ibiri icyo gishanga cya Nyabarongo kigakemuriwe iki kibazo.
Kugeza ubu imibare ya Minisiteri yita ku biza mu Rwanda iragaragaza ko kuva iyi imvura idasanzwe yatangira kugwa imaze guhitana abantu basaga 200 mu gihugu hose n'amazu abarirwa mu 10,000. Leta y'u Rwanda iravuga ko mu butabazi bw'ibanze kuri ibi biza bumaze kugendaho miliyoni zisaga 300 z'amafaranga. Hagati aho mu itangazo ryagenewe abanyamakuru dukesha ibiro bya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, riravuga ko Bwana Peter Vrooman, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, yatangaje ko igihugu cye cyateye inkunga u Rwanda ingana n'ibihumbi 500 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 40 z'amafaranga muri gahunda yo guhangana n'ingaruka z'ibiza kubera iyi imvura idasanzwe. Kugeza ubu ariko nanone haracyari ikibazo gikomeye gishingiye ku iteganyagihe ryamenyesha bya nyabyo umunsi ku wundi rubanda uko bagomba kwitwara. Aha bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.